Yeah, Kamakawa Kokoriko Production Mandrik. Yeah, Utawa Sekondari Pasana tu Songa Mbele Zaire Kati Endi Amtu.
Yeah,
sikiliza flow za kaka mkubwa.
Yeah.
Kama kawaida yangu waga na wakalisha tu madogo.
Yeah,
na flow kwa step.
Kokoriko Production.
Awesome. Yeah,
moja moja mwerewa msidi.
Kama kawa,
yeah,
kama kawa,
yeah.
Sire,
na flow, ma flow, na flow.
Acha kisa,
na flow, ma flow, na flow.
Aye, 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 aye.
Na flow, ma flow, na flow.
Acha kisa,
na flow, ma flow, na flow.
Aye, aye.
Tuna bend kwa step, tuna flow kwa step. Wajulisha wazazi wako kwamba mimi kali wako. Hits ina noma, mtaani sharp kona. Endi ya mtu amenisoma, nakimbiza kila kona. Wezi nifu na mimi, mchumba kavai kimini. Mashine na shika kwa chini,
mashine na shika kwa chini.
Wezi nifu na mimi, mchumba kavai kimini. Mashine na shika kwa chini,
mashine na shika kwa chini.
Na flow, ma flow, na flow.
Acha kabisa.
Na flow, ma flow, na flow.
Ay, 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 ay.
Na flow, ma flow, na flow.
Acha kabisa.
Na flow, ma flow, na flow.
Ay, ay, ay.
Nakuchana mbaka bus, scoop in a fast. Mwendo kasi wa risasi,
mwendo kasi wa risasi.
Nakuchana mbaka bus, scoop in a fast. Mwendo kasi wa risasi,
mwendo kasi wa risasi.
Kungusa kula kada, eti wame kuloga. Wazazi unawapa lawama, mtani wana kusema. Kungusa kula kada, eti wame kuloga. Wazazi unawapa lawama, mtani wana kusema. Na flow, ma flow, na flow.
Acha kabisa.
Na flow, ma flow, na flow,
ay, 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 ay.
Na flow, ma flow, na flow.
Acha kabisa.
Na flow, ma flow, na flow.
Ay, 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 ay.
Yeah, ilo ni bonge la dude ilo. Hey, kuna mtu na mlenga. Hey, kama ataki achane nani, ni apunguze kula madawa. Tumtana na jifanya medata. Kuna data na nini wakati maisha ndo haya hapa kazi tu. Fuck.